Outshed Music.
Hey, this one be Mr. Favor Production. Them should know. Shut up.
Vinny West,
Zingo Family.
Hey, one man a son.
Hey team, Miller Mix.
Matt Salah had cover. Musical
for us. Extra on the mix.
Everybody wants any winner, Sala. If you're a weapon, I'm from Kalala. Nikubeba, party boys, any winner, Sala. If you're a weapon, I'm from Kalala. If you're a weapon,
I don't see any cat.
If you're a weapon,
you watch it.
If you're a weapon,
I don't see any cat.
Ni wena sada
uli wajika
tafya kapwepo
aruti enjika
tafya kapwepo
uli wajika
tafya kapwepo
aruti enjika
ebongalala
uli wajika
tafya kapwepo
aruti enjika
tafya kapwepo
uli wajika
tafya kapwepo
aruti enjika
ni wena sada
uli wajika
tafya kapwepo
aruti enjika
tafya kapwepo
uli wajika
tafya kapwepo
aruti enjika
ebongalala
uli wajika
Niwe obo weka pepe wa wakumutima I'm so sick in oburwele baripima Love Yesu, ifo pata liokshima Kawanjeba kepo no mutima ura puma TMI baby mama Dalufio wongo inyenga wafuru ama Yo pop pop mwono for China ma Don't fuck pena pari when China ma Iwe love tenda lama Umpele sansa ryonsenga wapalama Iwe ni mpopo na bafya shiwa ritasha Totera lesa pari uwe na ritasha
Nikulema pari bonse niwe na sana Tafyaka wepo naipo mkalala Nikubeba paribonse niwe na sala Tafyaka wepo naipo mkalala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Niwe na sala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Naipo mkalala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Niwe na sala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Naipo mkalala
Uli wajika
Elo fienga filamba wilandisha Uchitefia pa wispa wilandisha Alashifuwa enevo kukusha Mapange na sunga ya kukukusha Mwana wando shule susha Mistake upange ringi kusunsha Chipalile kwa tirimbi walimpukusha Tafya kapwe chimomurilo nakosha Nangula ningaba wiki ulankosha Kana ya tipu mutulola mbusha
Matsala ya likaba Music Alfonso Kutuwa pona na example
Nikubeba paribonse niwe na sana Tafyaka wepo naipo mkalala Nikubeba paribonse niwe na sala Tafyaka wepo naipo mkalala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Niwe na sala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Naipo mkalala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Niwe na sala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Naipo mkalala
Uli wajika
Uli wachika tianjika tiatia tuen Yo the jam duen is a sucky life Yo the reason idio senda pweneka Uli wandi bwa stiunda kukumbwai Ala deo kanje wafya pwaka ikulikai Ghost body was anywhere that salai Love yesu ya muya ya ya Uli waka nandesha ni besha kakushe ai Efe tuwa panga na no one can separate us Yes yes Ulante mwamonse iwe na mumachusha
Nikubeba paribonse niwe na sana Tafyaka wepo naipo mkalala Nikubeba paribonse niwe na sala Tafyaka wepo naipo mkalala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Niwe na sala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Naipo mkalala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Tafyaka wepo
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
Niwe na sala
Uli wajika
Tafyaka wepo
Aluti enjika
pepo.
Uli wachi kate
Tafya ka pepo.
Alo TNG kate
Pepo kalanda.
Uli wachi kate
I'll check Music
Exclusive.
This one be Mr. Favor Production. Damn, should I know.
Exa on the mix.
Hiphop.com.